It's Blue Scouts, man!
Me daddy beach.
Mesia ndi kama kuna mizo manduza pe usana mesia already done for you chikwendi jamuya ya malinga ndukwa metsa chikwendi chatu ndiwe mafia ngati uchi iwende omu cha yohane hundi pangisa kusinta zina kachiwili kukala yohane ndika wana timilo motako ito taine ndipo ikangona yako yanga ito taine siku lomwe mowa ndina mwali unadilangiza ndiwe wabwino na mwali ndina pomelezo lakwa siku limeneli ndipo mwanakazuta kupangisa kuyusa limeneli Atama kusamala cha endano Zoru kukwomeza jikwondi jatu endano Gati pa ukwati iwe ta endano Kozo zoza pala velo ndiwe azavale ta endano
Ena amati chiko ndi nkupirira Ena amati chiko ndulpeze sana Ena amati ncho koma Ena amati ncho koma Koma, 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 koma iwe Ai, chiko ndi choko ma Chiko ndi choko ma
Chigondi, akuti love ndiyo poa koma eneyo ndiwangayo limozi mpaka tiwa Chigondi ndiyo koma kona chatu chingo kulilabe ine kumwalilo zata jaga iwo kulilabe Sundi kumubisa love yako sundi mana Bibi imakwela tika kalosa kumana Magaba yamba sanje ya bezela kocho chita Akuyesa ngadi chigondi jako chochita Zaga zivudusa ifeo tili limozi Mafuto ndiya mbili kumatima mfana jimozi Kuchezela ma text call 99 Hala koma ex nduzi wazima kuwawani Love ndiyo kwa madinda ziwi lava iwe Umandila mulila Pita wanga ndiwe Ndepo dineyo ndima kufila ngadi valentine kala Jimende ndima puna nchodi baka mubanga uziza kala
Ena amati chiko ndi nkupirira Ena amati chiko ndumfese sana Ena amati ncho koma Ena amati ncho koma Koma, 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 koma iwe Ai, chiko ndi choko ma Chiko ndi choko ma
Siko vuda kuma vuda nkuroledwa Nanjuga mahovela ndi mahopu mango toledwa Chikondi jima ngaza koma pena jima fasa Salo ndifusa jima fandati jima fasa
Chikondi ndicho vuda chikondi sunga jiveste Chifrendi jirindi best chikondi jiribe best Chikondi sindalama chikondi si umpa wiso Chikondi ndipaso zina chikondi ndidaliso
Ozipopa muchikondi chakuda jima pwesa Chakuda ndijo nyesa ndijo nunka Chakuda jima Asi sijiri ngati matenda nkuku Chikondi nchampafu Yes, sijitopa
Denka ziwo kongola chilanda moyo ngati buku Unakwila ntima wanga ngati na umenya shoti De chikondi ndi chokoma Chokoma dima ningi ndiwe nkazolo njezedwa ye mwenza muvege lingi